kwishira mu madeni ndokora irimo yabonye jean nubundi butinze gucya nkabati imihanda makunzi icupa abasaza n'imifupa nabazanye kebo bafite amada sinkundu nyita dada at least wenda nakundu waganja nabo tujyana kwa nyanjuza n'ubutapa arasigara ibyapa usumba guri njaga unywe konyaje uteme njaga
okay.
Urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza ibihombo urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza ibihombo urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza igihombo nubundi zipari ni fani zikundira baje bugari nige mwarushushye mu gace unyegere banso zicheke ageze keji yashitse se afite dala yamaze amacupa twamanuye magaze tebo ni kababaye zungza buri mami va kubaraye bavuga izimari kumihari ndenze mani bitch insango fiti mbari barista sorry coffee mbari tibikari nta sukari bazane kachumbari
okay.
Urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza ibihombo urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza ibihombo urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca ukagiye mu byaruka nyiza igihombo urashaka mata kundabona uhombye uracyura inkoko unkundiye wanca